Mazeya, round this ni kuhustle. Mazeya mko tafute bana we, acha kulala. Leta moja,
minota lalai.
Iza safara,
mino give a damn.
Dema asoling,
dema better team.
We are digeto mesaya, dema listening. Waso atu ringi time za mafiction. Na kila life siku izi vile ni na mention. Job ki mangware bora get me a potion. Kiba amanja is a prediction. Neza aso kwa njia tofauti. Iwe mtengo uze chai ama iyo uji. Iwe boda boda ride ama uwe fundi. Kula chako mzeya, siyo wizi. Amtangware enda uka asshole. Enda gym ama mjengo jenge muscle. Do ule jasho lako ewe asla. Weza tafuta izi shida weze tackle. Ila siku totafu futa sideli yani tafuta kidume yani tafuta unaposonga ndo jipata kwa ukuta ai kila siku ndo tafuta sideli yani tafuta kidume yani tafuta unaposonga ndo jipata kwa ukuta ai kila day niko hustle every day nare kila blaze drop the sona zina blaze unja hizo chase my use na makenza dania hizo pay niko saka hizo coins pay hizo rewa banare tuna pay freestyle ndiyo tunatoka seya jashe letu tunagen kula bila strainer aso tunatrain ayu lazy wanna gain nasho kila place imekuwa kama war life iko hani kuhazo pate duo beto iko hani kustruggle pate draw kula ni mandate imekuwa kama kwenda cho nasho kila place imekuwa kama war life iko hani kuhazo pate duo beto iko hani kustruggle pate draw kula ni mandate imekuwa kama kwenda cho ila siku tutafuta sideli ya nitafuta kidume yani tafuta unaposonga ndo jipata kwa ukuta ai kila siku ndo tafuta sideli yani tafuta kidume yani tafuta unaposonga ndo jipata kwa ukuta ai
hey, maisha ni kupanda na kushuka usiwai give up wewe hustler yeah.
Hizi pesa tuzitafuta maisha poa ndio tunatafuta dele dele dele
hey, hey.
Ukianguka inuka simama sidi kukazana ngangana pambana panda milima mabonde sikondewe hey. Ukianguka inuka simama sidi kukazana ngangana pambana panda milima mabonde sikondewe
hey. Hey, yeah, 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 yeah.
Ila siku tutafuta sideli yani tafuta kidume yani tafuta unaposonga ndo jipata kwa ukuta ai kila siku tutafuta sideli yani tafuta kidume yani tafuta unaposonga ndo jipata kwa ukuta ai
Holland shirt za busa team na represented Aleta One Production yaman yeah, from Denis by Midundo it's a great of things a good yeah. Thing ja a good entire things okay. Yo man, tell them everything.
Okay, okay. Lata moja na safari.